make them cry. Ipo juu thamani yako na ndo ushakuwa wangu. Wewe tu uzuri wako mabibi ni visa ya maju. Akili imefunguka na wendo hopena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Akili imefunguka na wendo hopena, ikionyesha chenga chenga wendo antena.
The African queen, black kwenye kala, black beauty toka Masai Mara. Mtimilifu kila idara, mchanganyiko wa kibantu chotara. Wakisema nkicheche nitakupenda ivo ivo, nikukata utepe nikakufanya ubatizo. Ni wewe, nieleze shida zako zote, ukianguka nkubebe. Ukarimu wa kisukumo, tamaduni wa kimakonde, taftaji wa kichaga chenchi chenchi litusonge. Utani wa mbondei na msambaa, iwe giza iwe taa, iwe shibe iwe jaa. We unanifaa, napenda naturali. Usijichubue ya nindizi kachumbari na mijomba nchumari. Nisha kukubari na leo na changanya majaziwa na bahari.
Ipo juu thamani yako na ndo ushakuwa wangu. Uwewe tu uzuri wako mabibi ni visa ya maju. Hii akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena.
Hey, vinywaji agiza mbege, vinubi ni kupigie zeze. Bushoke wanite bwege, manati ujanja wandege. Uzuri soku make up, sister kudabota, insta kuposti, twitter. Uzuri nkujitunza, kulinda tunda, lisiliwe na funza. Hongo so chipsi mayonnaise, akini gusa na paralyze. Mopendo waziwas, ntamfanyia ma surprise. Ata kitinga rubega, unyagu wa kiucheza, bado ntambeba nyasubia dinzega. Changanya hogo na mtori, mwali kigori.
Ipo juu, thamani yako, tando ushakuwa wangu. Uwewe tu, uzuri wako, mabibi ni visa ya maju. Hii akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Ipo juu,
mimi na wewe paka kifo mama.
Wewe tu uzuri wako
kama maji yani kupo
kujia. Kili mefunguka na wendo open.
Go down baby, come again mama.
Kili mefunguka na wendo open.
Nyasubi ndana mbanyu baby.
Yeah.
Open up antenna.